gobolka Galgaduud ee ciidanka nabadsugid ah gaashaan la sare Cabdullaahi Cabdiraage. Kiiskaas maadaama uu noo marayo hadda heer gebagaba ah, horena aan maamulka uu kaga hadlay, arrimaha hadda meelaha uu noo maray inaan ka warbixino. Runtii kiiskaas marka uu dhacay, ciidanka booliisku iyo qeybaha amniga oo kala duwan waa ay ka howlgaleen dabagal aada u baahsan ayna ku sameeyeen. Waxaan loo soo qabtay kiiskaas dad badan oo lagu tuhmayo ama kiiskaas inay ku lug leeyihiin loo malaynayo, iyo gaadiid meel fiican oo maaragtay aada u wanaagsan inoo mara. Waxaana rajayneynaa insha allahu tacaala in maaragtay aan soo bandhigno oo aan soo gudbino dadkii kiiskaas ku lug lahaay, oo aan aada iyo aada uga rajo qabno in maaragtay ay yihiin dadkii arintaas geystay ama ku lugta lahaay, oo lana keeni doono insha allahu tacaala maxkamadda horteeda. Waxaan rajayneynaa ama aan ugu baaqaynaa bulshada qeybaheeda kala duwan in ay kala shaqeeyaan laamaha amniga nabadgelyada, inay kala shaqeeyaan.